S finna kill him.
Tuna kusho ukweli, ukitu bo kama kibe niko on daily na tuko rogue. Shout out to y'all wanna support this show, but this year pa tu cheki ni kujikaza na tuko rogue. Yo, tuko rogue, anasema tuko rogue, yeah. Kama kibe niko on daily na tuko rogue. Tuna kusho ukweli, ukitu bo, tuko chini ya maji na bado kwa meli, yeah. We uki float, yeah. Kama kibe buda, I don't give a fuck. Brother Ali chicken, na utakasa how could duck. Najua kuna watu wanadai kuni attack. Kama when you work, we will tell you only facts. Yo, yo, tuko rogue, brother tuko rogue. Ana niguza na Mr. Ki izo vako za maho. Izi ma clouds zenyu zinanza kubo. Si tunapiga mboka adi otuko. Tunakusho ukweli, ukitubo. Kama kibe niko on daily, na tuko rogue. Shout out to y'all, wanna support this show. But this year pa tu cheki ni kujikaza na tuko rogue. Yo, tuko rogue, anasema tuko rogue, yeah. Kama kibe niko on daily, na tuko rogue. Tunakusho ukweli, ukitubo. Tuko chini ya maji na bado kwa meli. We uki float, yeah. Buda si cheki, nunua baji. I know a couple of faces, I need a puff. Minda washo kila kitu na kila siku nitakuwa a bit of a judge. Haters can't take it, wako na flag. Yo, tunakusho ukweli, ukitubo. Mimi nasaka bread, cake, ziko na dough. Kama kenodia alimedi, I swear I'm bold. And izo kelele peleka koti, usitu call juu. Kama kibe na kusho ukweli, ukitubo. Kama kibe niko on daily, na tuko rogue. Shout out to y'all, wanna support this show. But this year pa tu cheki ni kujikaza na tuko rogue. Yo, tuko rogue, anasema tuko rogue, yeah. Kama kibe niko on daily, na tuko rogue. Tunakusho ukweli, ukitubo. Tuko chini ya maji na bado kwa meli. We uki float.
This is a man's channel. So wewe kama mwanamke unasikia hii channel imekukera ama inakukereketa, chukua utasi. Weka hizo feelings zako hapo. Funga, ingiza kwa raza. Para taka juwa.